jotamani gede kabaruji amen e fulfulde.
Ona hedi bistijo tamani yodo sa yesaki ko modo Ousmane Diko halanta on kabar ju gondi do de yode maison de la presse le bimoko ni jire wonani en to boggi jande to masibaji anan gondi e fewtinaade e misibdaaje kanyu e dudde chrétien e le wuddu leedi meede e ko afp andini ka sikitaabe laataade jiyade koobe pewtini bonandaaji e de do nokkuje dobara kanyu e bodewal conférence épiscopal mali du holliti ana sullani e oodo kabaru wadi no dangdu fewde e lamu koobe be ngikani no boyata lamu wartan liide paale yimbe ki daldu kolliti metimu en betay hande le salanaade golleji lugaade le galleji didi di barkan wadi kenje rewbe ki dal majima do wiide belaka ko nande pewtina e yogaabe e wimabe du de galana e sadde gadda e seriya du nande be darti barkan jiwa le region o fe ono hakkunde duwansa e gawadu falagol mobilaji e laawi fawarde e yande e rewbe du ana heddi hendu nabaali nande jogibe kabarde palike mobilaji tati e do laawol gol be chamidu e do mbobri ndi duubi sappo e jetti yo di ngoni sembe kabaruji men jogani on bismillah madon ana heddade studio to man église ngaji kany e dudum on ana gondi e fewtinede torraji di wattuji cekite cakitiɗi le wuddu leydi meɗen e wi AFP no ɗe nokkuje dobara fawarde boɗewal sikkitaɓe laataɗe jiyannikoɓe bonni ɗum en nenno conférence épiscopal mali no wi ana sullani oɗo kabaru keɗɗena Oumar Waygal
bonana cakitiɗo waɗi nokku noddirteɗo dobara iɗum woɗɗiri ngallure bamako nde ko yata kilogaji temeɗe jetti yimɓele kuminiɓe kabaru dina chrétien en le leydi ndi kolliti wiide ɓe naati le oɗon nokku ɓe cumi kala kulle koɓe tawi tono fur le lewru septembre ƴaɓɓi noon du hono ɗiɗo bonandaji matama kasen le wuddu leydi ndi nokku noddirteɗo Bodwal toon won yimɓele jo en kaɓorɗe jaaɓe son dibboyi chrétien en gomɓe tonɓe le majjunduɓe gaɗi gidali fewde e ɓen so ɓen cela e julde le misideji muɗum en ɗi tan ɓe karboto yonki muɗum en noon ɓe kollitiri wiide le ko sakkiti ko fuu le wuddu leydi ndi wayde jaam e deƴeri ɗum wondi heɓude toon sembe to gande nde ONG Womener Wec wocci yaltini ko sakkiti ko hollitiɗo bonandaji kewɗi gaɗa fewde e civil en kañum e militaire malinkoɓe école ngaji kewɗi du bonnama e uddaɗi toon caggal muɗum du won sukkaɓe gattaɓe le haɓotoɓɓe sembe e doole
dabareji fay goti no ɓamaka caggal bonandaji ɗi église ngaji nene hooreɓe conférence épiscopal malika mbi laamiɓe mali gattana hakkille oɗo kabaru eɓe gikkani noon ɓoyata ndenago wartan leyɗeɗo palle kanko Edmond Dambiɗe o secrétaire général conférence épiscopal mali ɗo wonko haade a Setu Kanté keɗɗena Oumar Waygal
ko wondi e yettade yimɓele chrétien en gomɓe le laamu motti ñalawma hande o yo wayde jaam e deƴere miɗen jeeli ɗum ƴaɓɓole ko warata ko wattu joni miɗen kaajat ɗiɗo bonandaji ɗala ko yaawi wala fuɗɗati ɗimin keeƴi le hen minen yomin ɓiɓɓe leydi noon min gaɗa noddago fewde e laamu o ƴeewa yalla ɗati hiɗi hani yaltinde ley hen min gaɗa noddago fewde e yimɓe laamen heddiɓe tinno joƴƴina hakkillaji muɗum en jogiɓe hakkillaji bonɗi le leydi ndidu tinno garta e gonga ndi yimɓe dinankoɓe kewe muɗum en yimɓele tawdaɓe hakkillaji goɗɗi ɗi yiɓe tinno ɓe mbaylita hakkillaji mabɓe ñalawma hande no ɓe garta yalla jaam e deƴere ana warta le leydi
ndi
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fayde ɓeme ami ande facebook na twitter nadu aɗo mbawi noddude numéro ji 7584 11 11 nadu 7584 12 12 fandokon hakkillaji mon yimɓe kiidal maji ke beete hande fa kollita metti mum en e ley ko barkan warani yimɓe le gallura nde keñen ko nenno rewɓe mbi tawdaka e ɗeɗo nanɗe ɗe galana fawarde e bonanda jawla kañum e hono du yandude yimɓe mo barkan wondi ɓe darti du iwale région mabɓe o kanko zena waɗati iladi o keƴaɗo haala rewɓe kiidal wonko haalde intala ak mbiɗal keɗɗena mumide sendegu
komin tewtata yo barkana iwa le gendi amen o hootato makko to barkan torimi ɓeɓen mbara worɓe rewɓe e daawaji amen wakkati fuu so mo yiɗi hulɓinde jama o o holita wiide ɗum yo suudu jaadinkoɓe na terroriste en tawene kamɓe jaati woni terroriste en so mo jogi tiiɗala e juuɓe maɓɓe o yahan franci to saabe de tonɓe goni wattu fuu ɓeɓe mbara yimɓele le franci to jamma fey goto wawa ɗanade min fuu miɗen kula barkan beete so a immiki a taykitan barkan ana yeeso galle ma sukaɓe ana mboya ɓe suusaɓe yo kamɓe jaati woni terroriste en
hono fedde sukaɓe noddirtede brigade antique ana wondi du e immadara ñalaɗe hannden fa haɓa e lutinkoɓe e lewi hooreɓe fedde nde ko heɓa e nande ka yimɓe toon ana tawda e o golle ka wadde ne hono yogaɓe yoppude ngalluru nde fa wadde e uddugol gollirɗe yogaji kanko Zoumana Naité keƴaɗo studio tamani to Kulikoro to wonko haalde Mamadou Touré keɗɗana Mamadou Sama Sew
won fedde joɗinade iwde ñande nogoy e jeene yaade capantati tati lewru ƴaɓɓiri ndu yo fedde lollirde brigade antigue bangal haɓugol yimɓele lutuɓe ɗum woni worɓe gonɗoɓe hono mum en worɓe e rewɓe gonɗoɓe hono mum en rewɓe ndenno yimɓele nde ɗo fedde landoto jomum so omo felliti wottude ko o wondi ko so o jaɓɓi ɗum woni gasi ka so jomum salike si torraji fof fawte dow makko won yimɓele caɗiɓe jaate kaɓe jottinali ɓeɗo torraji ɗiɓe mbinon ɗi so wona jannoje nawɗe jonno nayo e yimɓele ndeɗo fedde naati e juuɗe polisaɓe ɓe juuɗe ɓeɗo ɗum ɓe ñalli andomi wiide jamara nde fof na wondi mabɓe e oɗon miijo haɓude yimɓele luttuɓe fanda fedde nde ɗo patti fay goto e mabɓe heddo to Kulikoro toon caggal kaldal mine miila yimɓele ɓe juppitama wakkat joni o kay lamkoɓeɓe kala e haala muɗum tafon bangal kutiji ɗi joga e ɓeɗo yimɓele luttuɓe jalti nder ngallure nde joguinoɓe boutikeji ɓe ɗum uddi nokkuji mum en
samde dow rewɓe caggal falade mobilaji e lawol heraki fewi dow lawol duwansa yaade gawo hanki mobilaji tati darnama ɓadagal boni ley golle jogiɓe kaɓorɗe wardube ɗu e motoji caggal ko ɓeɗo yimɓe jeegoyo gaɗi kaɗo bonanta ɓe cami du e dow bobri gotiri ndi duuɓi sappo e jetti keɗoɗon goto ceeɗiɗo e ogol ceeɗiɗo o golle wonko haali de faccitago Mamadou Sama Sew
hankki wattu 19h36 woni koɓe camoye dow kar o hakkude duwanza e boni tawa eɓe jogui noon to karuji ɗiɗi goɗɗi ɓe tetan kala ko woni kalisi e téléphone ngaji dawoɓe ɓe ɓe tiloto kasin lawrude kala dawoɓe karuji tati ɗi caggal ɗum woni koɓe yamiri yomo foof naata nder ɗiɗo karuji ɗi ka goto mabɓe wondi e suka debbo mo hakke duuɓi sappo e jetti wattu mo keddi ɓe e kaɓarɗe mum en na kaybomo komi iwi tun ko min dangui lawol fayotade poste boni min martini kumpa goɗɓe toon ɓe to gawa toon ɗum nono ko noon ka fay goto mabɓe
dillaki murtere golle balɗe jeɗɗi nde syndicat ittoɓe yigaji sartino bantinama e wi hoore muɗum yo wadde fa kaldal newa hakkude gueɗe ɗe e ministére ittore yigaji sabani ngol ɗo bantinigo golloɓe darti daña ko dokka si jaltinama e golle fa warde e amaneji ɗi gueɗe ɗiɗe fu ɓami yalla andata ɓe kabaru mondial 2018 ko hono cuɓotoɗe ley lato e ballon aigle ɗi mali du yo dow sukaɓe fawi gikke muɗum ley ballon hakkude muɗum latugol ballon hakkude mali e Côte d'Ivoire e wi honjotoɓe noon oɗo golle faabato heɗintinde guɓal ballon leydi ngal keɗɗena ko heɓa hen
kanko ekkintino guɓal mali ngal o haali yuɓɓo inɗe o ley cekkiti yontere nde Mouhamed Magassa yimɓele noga e totom kannuɓe fiidude e leydi Côte d'Ivoire ɓe fo holliti inɗe muɗum en sukaɓe hewɓe mata ley hen wattu joni o ɗum woni kanko noddirteɗo Mamadou Fofana Amadou Haydara Moussa Dienen Po ɓeɗo sukaɓe fo hakkunde sukaɓe ngala duuɓi sappo jeɗɗi fa yetto duuɓi noga e goni kanko ekkintino guɓal mali ngal o wi ko waɗiri oɗo golle yimɓele fédération ɓe ɓen jeliri noon fa ɓeɗo sukaɓe du kolla ande muɗum en tawede wiide to woɓɓe kolliti widno mali han yarde coupe du monde 2018 ɗum tiiɗi saabi de ɗum wala e juuɗe mali kasen ɓe kolliti wide wattu joni o sukaɓɓe garan landinono kani fiirde kan 2019 le ngal ɗo guɓal se micciteɗen wiide mali toɓɓe ɗiɗ tan jogui kañum woni caggal le jeegom lewru octobre waro ndu ɓe piida e Côte d'Ivoire joguiɓe toɓɓe jeɗɗi
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
se garti e kabaruji région ngaji meɗen heedi gawo to hono jagudene e melonka ana e ko ɓeydanta keɓal rewɓe gunsure fa warde e Sony Alibert coggu muɗum yo ƴiwde capanɗe nayyi yaade temedere e wi ɓeɗo rewɓe noon o golle ana faaboɓe e fotire fa sannen batu waɗi du keña le commune gabero banggal no l'école worri hannden ni le batu o taykitamadu taykamue dogui dow hono jangguinirɗe kewɗo uddama fa kewɗo uddama ndenno batte wayde ndenagu sabani ɗum ɗo de kapa o wi waɗon ko wawi fu fa e udite lanndi lalaade du hono ɓantugol jande hitan 2018 yaade 2019 2017 ya 2018 ana wonda tin hamma nen hejabe kap ansongo ana gonno ton kenye be jidi ton e lami be janginirde de fawarde e bale halanane e wi de kap onon yo wartide kuyam gollele hono bantugol jandinde sabe ana jali janginirde kewde yo uddade uddanode rowani do kaddude di do kabaruji kedde he dal fande yotremane yeso ye tawdi jangu.